mylifeng.com.
Oh,
ogere nti onure be nwata ni bakwa mbole anya ohuru mwaka na logo ogbara oso were gambosa sia ha ya malite iju ehe ne sere hoku lenu mgbe ha ka nonu na mbesa nekoze were pota omalite we baware oge chimba omalite were tuwa ya kanonu ekuru meku na gebu nwanyi famosu ibiala kitabwere mu nwa itodila kofodi mwamu mgbe bachara mba niile otinye aka kpọrọ nwa ya bụwa oge chi malitere ibakwa wee tikwuo jehova onye nwe m jehova biko onye n'ụmụ nwa ịnụrụ ọnụ ndị ụwa na kọmụ abụrụ m ihe mụ mere na mamụ gị nwa papeligwe asị gị biko gbaghara mere m amara mere m gị mere ụmụ nwanyị ibe mụ jehova aga m enye gị ekele leenu mgbe gara ihe dị ka ọnwa atọ kpọmkwem oge chi wetụrụ ime mgbe aga na-ekwu oge chi mụrụ nwa ya n'udo mgbe ọ gaji mụ nwa o wee mụọ ha ejima ọ mụrụ ha ejima ejima nwoke na nwaanyị oge echi so na ndị chukwu mere mma esokwa m ya iso n'ime ya bịa ka nji si buru ụzọ gụnye m ndị ahụ chineke mere mma buru ụzọ gụnye m ndị ahụ chineke letara buru ụzọ gụnye m ndị ahụ chineke mere mma 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 ndị ahụ chineke mere mma buru ụzọ gụnye m.